Yeah, what's up, motherfuckers? Let me talk to you one time. About to take your jelly and boom, boy, all the way up in the field. So, Magix, stop this
Magix
shit.
Magix anger on the beat.
Nasikipe inyama, nakikida inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki,
kichongo.
Iko madao
na minataka
chodora sasa ha.
Nyoka ya shaba
kadibeti lazima na imada marathoni lazima atangada seremala so na ipiga randa si mini kaza na ikula kwa veranda nipe head gani jome make mine funga mlango si come one time number 7 figure 8 kula 9 leo ni lazima utakamara 9
chunga nyoka sana inatisha kuche na wacha stripes tatu Adidas hakuna dawa hakuna kupona tukujua kitanda hakuna kusonga shikilia po vile mzee anataka sauti nasikia tu ni ya paka piga kelele jirani wasikie nyoka ni ya shaba hebu inyambie nasikipe inyama nakikita inyama kwaza msupa kaza kunyi aputa inama nasakate inama sikata imama leo kamari mcheza rungu aputa itana goma nakukembea kwa kitu choma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti ponya kani kubwa na ikuliki koma nakukembea kwa kitu choma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti ponya kani kubwa na ikuliki
kichongo
niko madao
na minataka
nyoka chodora sasa ha. Enga
nyoka ya shaba
check mimi ni pedi wa mapedi napenda minji mahaga bigi kitu napiga kuni hadi kuto sema fuckboy kucheza chini na huku chini nimebeba kitu piki wanaogopa mimi nikafiri nishai dhombo za wangui akachizi
you got I was the first motherfucker to get us
niko kwa sauna na nimewasha loud tuko zile area nyimwezi kukwa allowed tuko tire na mangioswa na marasa round VIP zile area zinanga makrowd CTID bado niko around niko kubwa sana utadhani ni madharau niko ukuruaka na nararua mara chikado pita na fence ruka mawai niajika mene kamni cookies hisi kameme kamna tla kibe sina kirende
Slete kirende
nasikipe inyama nakikita inyama kwaza msupa kaza kunyi aputa inama nasakate inama sikata imama leo kamari mcheza rungu aputa itana goma nakukembea kwa kitu choma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti ponya kani kubwa na ikuliki koma nakukembea kwa kitu choma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti ponya kani kubwa na ikuliki
Chongo
niko madao
na minataka
chodora sasa
ha.
Nyoka ya shaba
napiga shasha dekili na toboka nikipiga mashot minasikia kukunyonya na sita mind huyu manki ukinyonga nikushike matai manze manzi unabompa ashamwaga na sijashika paja ashaniguara na sijafinya paka bonge la duba na dai kuikuta shada za juja manze zinalipuka ni mimi na we hiyo haga na kuna ni vipi gathe ebu chafua machupa
yo what's up guys this is the trendsetter at XD and Dylan this right here is the biggest jam in the 254. Check it out on YouTube. Nyoka Yashaba.